More music at NigerHighlife.com.
Ngozi ke Jesus bo enyi kaka enyi ke Jesus enyi ke choko abone na tangozi ke Jesus bo enyi kaka. Chineke neme ma imela, ekele diri gi imela. Onye neme ma imela, ekele diri gi imela. Onye na biozo imela.
Remember, let's get it, what you do, baby.
music.